No nene. Introducing
Bonnie and Flasher. Negabu Jesse on this. Silazima.
Silazima to do. Tunezenda home na tuchitu. Silazima to do. Tunezenda home na tuchitu. Silazima to do. Tunezenda home na tuchitu. Silazima to do. Tunezenda home na tuchitu.
Silazima to do. Tunaweza kwenda kwanza ketani. Tunde baby tu pate matani. Leo kuna cha kukaga ndani. Wacha ni kulip toka kwenye neck, back, lips, mpaka kwa hips. Si ati kila saa ni kiku undress. Si ati kila saa ni cha kukaress. Si ati kila saa ni mambo ya sex. Silazima, silazima. Najua baby wea unataka. Pia mi matime uwaga nataka. Lakini leo maze misi jisiki. Ata mi maze kichwa kinauma. Tumbo pia nasikia kisokota. Na kuna venya nasikia kukaokota.
Silazima to do. Tunezenda home na tuchitu. Silazima to do. Tunezenda home na tuchitu. Silazima to do. Tunezenda home na tuchitu. Silazima to do. Tunezenda home na tuchitu.
Ngoja kwanza nfue imbota. Si lazima to do. Tunaeza enda jake tukachill tu. Na huku mina jitu. Kwa kona nikikucheki tu. Kasi jisikijo tunaeza bonga. Wanasema gama ndio afrodisi ya kutosha. Nikiangalia trout hivi nimetokwa. Tuko story yako wedisha kwa ngotha. Itakuwaje jo story zikatika. Imu vitu na cheki jo manze ikiisha. Kwanze umini umeva manze na nmaliza. Nataka kugusa lakini jo staki. Nataka kulala jo busha nfua shati. Tendesho kibab jo sina bahati.
Tunezenda home na tuchitu. Silazima to do. Tunezenda home na tuchitu. Silazima to do. Tunezenda home na tuchitu. Silazima to do. Tunezenda home na tuchitu.
Karibia ma, karibia. Pata tot, bamba bia. Tayari, nisha kuambia. Sio lazima nitaingia. Nile de ya kufurahia. Hakuna changono ni mziki na gate. Mimi na we, hadi ngware. Kata kiuno, kila kiungo. Pata mdundo, ruka bed ma, ruka bed. Mazi wanukia, mami wavutia. Macho yako pia, piduka tu. Tingisha tu, angusha tu. Weka jua, wate tu.
Silazima to do. Tunezenda home na tuchitu. Silazima to do. Tunezenda home na tuchitu. Silazima to do. Tunezenda home na tuchitu. Silazima to do. Tunezenda home na tuchitu.
Dem anachungulia. Kile mina do anachanganikiwa. Ananiangalia. Kile mina want anachanganikiwa. Anachungulia. Kile mina do anachanganikiwa. Ananiangalia. Kile mina want anachanganikiwa.
Yeah.
Siku baya.
Siku
baya.
Yeah.
Kile mina want anachanganikiwa.